nikaanza safari ya kurudi nyumbani. Hapa nilipo mbali kurudi nimetamani, either nitarudi Friday mama, yeah Friday, ama nitarudi Wednesday mama, yeah Wednesday. Sina ila uningoje mama, yeah uningoje, narudi tena unipoke mama, yeah unipoke. Sina ila uningoje mama, yeah uningoje, narudi tena unipoke mama, yeah unipoke. Nakwenda nawe sija kuona na miaka zinakwenda nawe sija kuona leo baby narudi nyumbani unipoke mama, nimebeba vitu fulani tuta enjoy sana baby narudi nyumbani nimekumisi sana, nimebeba vitu fulani tuta enjoy sana. Nalila uningoje mama, yeah uningoje, narudi tena unipoke mama, yeah unipoke. Nalila uningoje mama, yeah uningoje, narudi tena unipoke mama, yeah unipoke. Mazoea yana tabu, mazoea yana shida, mazoea yana tabu, mazoea yana shida. Tunalila mama, tina mama, tina lila mama, tina mama. Tina lila uningoje mama, yeah uningoje, narudi tena unipoke mama, yeah unipoke. Tina lila uningoje mama, yeah uningoje, narudi tena unipoke mama, yeah unipoke.
Skepa classic kapa.